Black Market Records.
Jackson Dutch Bandabit.
Hi man. Nalimba wali na tete.
Kukula kama keti.
Na kuna emergency call.
Gama ya
Oliwa, where you there? Where you pant? Eno siku tetu kutatucharia. Hava teja baka waboi wano mchere. Seba talizalire sina kete. Yangu waboi ote tulio mchere. Nechaka pande biti na ye unowali. Bamo gomo fone rako mere. Kede ya pande we zijani mkubo.
Wibo
I'm a dinosaur.
Dinosaur.